Gonna bless a lot for the girl and so who's in the world now. Okay, toes. Outside guardian angel talking about me lady.
Shukurani nyingi nyingi kwako tu Maulana, uzuri nilokuwa nayo kaimwa, furaha umenijaza. E Bwana umenilinda na mengi, wengine mimi siwezi sema. Umeniepusha na mengi, wengine mimi sijaona. Nipitapo kando ya bonde la uvuli wa mauti umenilinda. Katika majani mabichi
fahari, furaha hawana, hukanipa utulivu na amani.